Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Doyo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Kalatare noga e jagom leru meitane 2015 sappo jeddi yamde jabbiri masili maji chapande nay e joyi miden tawale maison de la presse bamoko jottino no do kabaruji do Umar Waygalo on competitive de soldats goto neddo goto heddili hen neddo goddo kasen du barmili hen do nono bonana ngaddo fewdo yimbe le ministre Kenya do bamoko do holi tawelle yontere jabbi non de du hono o do bonodo goto hosi wadde fewde e yimbe le mabbe be wakar jono ko dunki ande kuliti widle hen ko saaje hono di bonandaaji ngaddo ju fewde e ministre ma le bernde bamako landi an kani wadede do hen be kuliti widu ministre ma jogi tidalla jono hay buli yimbe le muen le leydindi bete ande yimbe le ujunaaji jalti do bamako do holitindi wide be tawda e kaldal e kawral cinnangal do bamako do le sappo e jolioru mehndu be ngadi noddango fewde walde adnaara alandu be bibe en tinno tabo yellar kaldal e kawrangal anatabe le hendube kolitiw do won nokko noddeteedo burem ina walile lamu tumbuto kenyan hanken wakati sappo jetti yamde ne yimbe le bombe sumbu naati ton woni tawede ko naati ton ko du be keddede be wutte yite nge yaade dow hono yimbe le gombe tombe be naati e bitikaaji mu yen be gujju ko be gujjata be jaade ko be jaadata wakati jono wala fu hono barmudo en wala fu keddido le hendu sekirabe wonon kabaruji mawdi min jogini on do hande bi bismillah modon e hedaade neddo goto heddile hen goddo kasen wonon barmudo le hen du wonon bonandaaji ngaddi kenyen fewde yimbe le ministre do bamako do holitindi wiidi du hono o do bonondo hosi wadde fewde mabbe le yonter jabbe non de hono wori Ousmane Diko
de soldats en di don leedi Bangladesh urano jiporde avion senunde yimbe be andaka ko goni pellibe lugagol ana wanda fa felube ande ka fa hande wala ko lati wala du ande be ko en yo kambe ngoli dum yo ka bi cikitaaki fe yo torrobe ngoli dum sabe edum enoneji golle mabbe leuka heba e darani be denagube be andini be torrobe yo waybe dejerano hejabe woni bedu bi kala ana wanda fa famu hebe en o do kasara wari yontere jabbi de wa endunobe du samde do bamako do e suudu do soldats en oni balata do mo goto jabe barmini dum e dundu wala fu andindo hore mum kanyu golli o golle signini gol kawral deere dewrintina hakku gouvernement Mali e yoga gube murtude nyande sappe jolior mendu waddanali leedindi pedagol jam odo golle do bamako do pedana wayde deere nyibudo hono no paade de fu gori handeni
kanko Ousmane Kornio dunki ande hondo kibaru jam e deedere holitiwdo wakkati jono hono bonandaaji gondude wadde fewde yimbe le ministre le bernde bamako wakkati jono jaman hani mi jaade do hen sanne holitiwdo do no yimbe le ministre be jogi tidalla jono hay budi yimbe le mabbe le ngallure bamako de kede ko Ousmane Diko ko barke si se faccintinen do hen
en fait la ministre
wattu fu ministre ana fewtina bonandaaji ka sa ƴeewi ko heewi di kasaraaji e ley sahal leydi ndi di ngadata ka ko be pewtina o kasara fa ley bamako do dun ana hani sumude homo fu nanno ana hani ko joddoden kalden facciten fa laaba so tawi ministre hani humanade e denagu mudun na so tawi laamu Mali o hani daranade e denagu ministre fa yottoyade e barkan ko andumi tan i mali nyibudi ana hani wadede sabi so tawi no e leg sahal Mali to di bonandaji wadi eden baawi wiide pelle murtude de wadi o kasara ka so ley bamako do andon wiide yimbe kewbe anaton mbanyube tawede ministre e ley bamako do
Sekreabo no bay lettre mi joju modo hello me bemalane gal mi noddirta face Facebook ngal
tamani
hande do bamako do yimbe le ujunaji jaltili nokko holitindi wiide be kalde tawda kalde le kawral cinnangal do bamako do le sappo e je lewru mehndu bale halanane de be ngadi noddango fewde walde adnar alandu be bi en tinno ngat no ngatta fu yalla kalde le kawral ngal anatabe kanko Bokar Sison wonno le ndedo majer jatti kede ko halido hen
ko yaltini me hande tan fa hollita hono wete adno fu tawe bibbe mali ana gondi ko parce que boy ana hale hono accord o ko woni hakkune mudun men doki famde me wana fam go ngolno a jewan hono ardibe sabe wi hunde ne ana mojjanima gondo ciagal wawa yide do fuuno me hodo men jiyata be ardibe be men jabana be men anda ko be ngadi ko leedi be ngadanta wana kambe sa men ngadi do e hakkile jamen tan sadin men ciultan ko ay dum wadi men jaltini hande jamaa o alhamdulillah rabbil alamin men jetti allah ayi no jamaa o yalti men miile hono dum woowa wadde le ngeni ni tafon aya meden jokkini du sa allah jabe wana dum tan hono de leydi noddi men ka fu sa allah jabe men nototo ko parce que sabibe leydi fu jodi ke be bi o watta wattake ko kina goto yoppita golle mudun sa golla hunende nden dum wadani men sababu fa hono wete men dari e de darde hande alhamdulillah rabbil alamin
hono dido majireji matama to menakato kanyeto sigaso to holitindi wiide be tawda e lamu bamako no kaldale kawrangal no gal sinni nirale sappo e jolioru mehdu bamako do nokko noddirteedo Burem ina wali ley laamu tumbutoobe kollitiwide yimbeele bombe sumbuube ngardi e mobilaji didi be naati ton ke hanken don wakkati sappo e jetti yamde wiyamde be naatan no ton de dubbe uttini yite yaade dow faabe kulbini jamaa o tiagal mudum de be naati e lumo ngo hono bitigaaji ngodi toddi furdube njani nire mudube keli be gujju ko be gujjata be jaade ko be jaadata wakkati jono hollitaawede wala fu neddo mobe karbito yonki mudu wala barmudo ley hendu kede neddo goto Burem ina wali ko seedi ley hendo faccitan Ousmane Diko
altinere kenya watu kikiide de sije jabori no minitaaji chapane na yaade chapade jeende jom en kabarde ngari le mobilaji didi be naari ngendi didu bader mudun e ngarde heedulu mo wongo hakkunde ngendi di e pelli hulbinde yimbe e keli bitigaaji be bami hen essence gasoil kalisi bagiji fawarde e ko yarate de be bitan non deedu be jaadi e motoji tati maire martini kumpa tumbutu soldat ce ministre ngari ton jokitike jema anki onga fu wala ko heba famede beta o mon fu ana hinni golle mu ka hakkilaji ngana jodi
goviren
ko bonandaji di gonde wadde sa ha leedi meden di ko fa hande jamaano wonti enyon gitaade holitaawede dum wonon nokku noddirteedo beraale law le murtani to yimbe lebe be jehi to holitaawede ko foddi galleji chapade jetti ngoni ko jehi to jaabe tombe furdu yobbe fulbe no be uurile nokkuji nampala di dum wonono bonandaji gondude wadde fewde mabbe wakkati jono kanko don no medda asale o yo goto dum wonono biro ngaji CPA gombe to mera to kede ko Ousmane Diko faccentinen do hen
yongiti be ngardi pelle tati sakti be warde be yo galleji chapade joyi pade den galleji temdere ngari yude nampala heedi baleri mutti arande be be ngari sakti be warde ben noga tati lewru mendu le mobilaji ngari de be jotti fasala de aser jabbi be so yottini be beera galleji fulbe yude nampala di yo dun donni be batte hultude
kanko don no horejo ministre maleleedi meddi mo noddirta mungi hamdi holitaawedo o yide do wono yerujo dum woni hono ministre alanzeri kedini kuminido hakkunde alanzeri eleedele goddo kaldale kawral gal furdu dum yowi ki wiide yalla jam e deede nan wartale mali fu e mangal mudu jeweedu yalla hono kabordde linirtele sa haleedi meddi tawe hono gube noddirtede aza wadde dum garta e kaldal e kawral gal holitaawedo dum wono kambe ciuroobe hakkunde bibbe mali be kaldale kawral gal an hani wadude hakkunde mabbe kasen kambe gube do noddirtirtode aza wadde ilele noga e joy lewru mehndu ka hande holitaawe do won yimbe le kejjaabe gobe noddirteede azawat de be fuube ngaray le lamorde alanzeri der
tamani sejo tamani
sekrabe jeewen yelo do ne le reso ngaji men di be kollitiwide to Burem to sa jeewi wakkati jono no cioggu neengu maaro idum wonti e ngabbude to be bi 50 kilo fan wondu an wonno sottede ton uynaaji tati wakkati jono do ngabbiyaade uynaa tati e temede joy wakkati jono hono mere ngodo to holitiwide do wembi mo sadde sabide magasiji mabbe di be gondi haybu to di sa jeewi wakkati jono magasiji di gondi be buude fa hono dabaaji di ngori to no do wiidi tampi sanne dakal mudde ngardan faado segudo do wonon walde humini hono kibaru hono nyaame fa haare wadirta le nokko wakkati jono be bibe ngara jippinde hono cioggu bidde le laamu segu ofur be biso be jippini cioggu bidde du ina wada so do buito le mali fu e mangal mudu be bitonuji ko be kan sottu ton ko di a fay tonuji uni ay sappo ngabe odo golle dum wonono bank islamique kumini don kibaru yirwer kany e laamu mali on dagal mudde ngardan faado sigaso do holitaawé ko foti dogotoro en sinwa sappo e go kany en gondi e faabaade hon dogotoro en gobbe to sigaso be wakkati jono faabe jeyal hono be cawrirta jama ngodo to te mbay sawrede hono yaatiri ngabe odo golle no suudu ministre humni non kibaru cialal leedi meden di kany e walde sinwa le kollitiwide bete hande sa ji hono fesude jama o pese titanos dum fuddi le nokkuji kewdi le leedi meden di tokkati tobe kollitiwido no suka on yimbele kalbe fesede be ina yafano yimbele jogibe duubi sappo didi kanye e jogibe duubi chapande nay e jenay holitaawé to muttitodo ko foti uyna chapande jeegom e jeegom debbo kani fesede to wakkat jono be jaw yello hono be kaybirta hono jama ngodo to tawe hono sukaabe kande jibinede tombe du fati keba tidallaaji fesu gongol ino hani waddi ton balde joyi jangal mun en garanti minen faado kulli kordobe kollitiwide ko foti chapantete en ayom sukaabe kany en gondi ekkitine to yamle beedo sukaabe rewobe sappo en jeno yom goni hakkunde mabbe jeew yol hono be kaybir ton projet ngaw pamore ngombe gondi tondi le hendul tawere ngabe odo golle do no suudu ministre humini no jande le yirne leedi meden di kany e walde canada secrétaire do non kabaruji di min jogini on do hande di ka fa hande kedde hedade hono andir on no do e seeda yowtere meden de ana wodi